selokhu angithembi ukuthunga wami bengingeke ngibuze ngoba ngiyazi uyangithanda ngiyazi uyesaba kanti nami kunjalo kodwa nginikeza ithuba ngikhombise uthando lwami impela ngingowakho kuphela bengicela salisane ngiyeza otshelwa malume nkami bengicela siphilisane ngiyeza sengithanda nami ngizizwa kanjani bengicela salisane ngiyeza otshelwa malume nkami bengicela siphilisane ngiyeza sengithanda nami ngizizwa kanjani.
Yeah.